I don't wanna lose you, darling. I don't wanna lose you, darling.
Kukupenda ni furaha, hapa mbele Mungu ndo anajua. Kuna mengi nimepanga, ningeweza ningekupa jua. My baby, tukikosana tuonge, tusache penzi pote, tusichoke tuendele. Ninogo, sijui we unafilaje, kukiuma nusiniwache. Najua siko perfect, mapenzi sijui siri yake. Sijui we unafilaje, kukiuma nusiniwache. Najua siko perfect, mapenzi sijui siri yake.
That your love is my salvation. I don't wanna lose you, darling. Nataka nikupende jana leo tena kesho. I don't wanna lose you, darling. You know that your love is my salvation. I don't wanna lose you, darling. Nataka nikupende jana leo tena.
Nimebisha, nimebisha, makosa nitarekebisha. Baby, holy like tomorrow is never. Liwe liwalo ujue na kupenda. Nangu midwaro, kaba yoto na weyo bayo. Baby, love takes two to tango. Nisagi miparo paro. Milogopa, sijui we unafilaje. Kukiuma nusiniwache. Najua siko perfect, mapenzi sijui siri yake. Sijui we unafilaje. Kukiuma nusiniwache. Najua siko perfect, mapenzi sijui siri yake.
I don't wanna lose you, darling. You know that your love is my salvation. I don't wanna lose you, darling. Nataka nikupende jana leo tena kesho. I don't wanna lose you, darling. That your love is my salvation. I don't wanna lose you, darling. Nataka nikupende jana leo tena kesho.